Yenza kube possible
wesandla zakho. Dinga umsebenzi wesandla zakho. Ngizithukuthuku zamaZulu, amaZulu ahlela nga. Dinga umsebenzi wesandla zakho, namaZulu, hey, ahlela nga. NamaZulu, hey, ahlela nga. Bengeke ngibe nalo ikhanda, wena Baba ume nalo, oku impossible wenze kube possible.
Impossible.